muto ebyo mukwano nganda babirabe era nga sibimanyi ayeya naye mukama tasulira abantu be laba kyakoze naleterakwe omwo muto wange hey, 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 hey. Bobana